Studio Tamani, keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Alalbare noga lewru avril tani 2016 jena yamde soki do studio tamani mi tawa e maison de la presse do bomako do sekirabe non baldon on compétite wiide wakkati jono jam e dejere warti le galure kidalde tiagal ko yimbel be jaltuno to altinere jabbinonde so be ngaton majere mabbe de ko le majjube ko litti wiide yimbel didon keddi kile hen nayon do barmi hen ministre holli ti wiide do gonga jati Minisma holli ti wiide il altinere jabbinonde be gondi e wadde do hen horogol faabe paama yalla hono dido bonandaaji ngordi be bino laati furdube ngaram be daro darne mabbe dum woni yimbe le CICR ciutonobe le saha leedi meden di goto e mabbe holli tan wedde yoppitaama wakkati jono dum woni hejaabe walde CICR ngobbe do bomako do be biibe gikkini gikke lobbo du yimbe wobbe njoppite be biif be fur ana celli wakkati jono basi fu wala e mudum en kawrital fuɗɗi keña ɗo bomako ɗo faaɓe ƴeya yalla hono sariyaji nations unis kanɗi rewde wakkati joni no yurku yurku hani haqirede le leyɗele ɗe ɗiɗo sariya e ɗiɗo oɗo botu ɓe mbi fuɗɗi keña ɗo bomako ɗo le majjundu wattu joni o mali waran hollita ɗum woni ɗati ɗi nangui ley hen fa yettoyo tiɗalaji ɗi heeɓi haɓude yurku yurku le leyɗele ɗe sakiraɓe ɗi won noon sembe kabaruji ɗumin joguino ɗo bete hande ɗi garo yettindiri Oumar Way Gallo gagni kanti woni to ɓoggui jamɓe to litinde wi tan wattu joni o jam e deejere matama le gallure kidalde ile kenyen wala fun jiyaada ana maji ton nombe ko litiri wiide micciteden wiide dum wono ko majjande watno to fewtude e ministre ko dum wadi sababu so yimbe di don keddile hen nayon wobbe du barmi le hen dido kabaruji ministre gongini wiide wakkati joni yodi gonga jaati fa kebe famtaade kede Muhammadu Samaseku
nyaloma talatarende jukkinde nyaloma majagul fewde e pelle barkan e ministre ana deji tafun ka fedde oni nenawo airport gallure ne holiti wiide majotobe ana le badale gullide mabbe de ka ndeɗo darande kayɓe iminnaji basi tafun fedde ministre humpiti wiide keñen maƴotoɓe ɗiɗon keddike nayon ɗum barmi ɓe koliti wiide salla golluɓe ɗum ɓe ana ande ɓe puɗɗi horgol gila kikide altinere nde fa ha ley haala mabɓe hooreɓe fedde nde e laamu bomako e kañe guɓe ɗe ana martodiri kumpa kamɓe guɓe ɗe kay ana kawno yidude gila keña talatare nde goto e hooreɓe sema ɓe holliti wiide wona guɓe ɗe landini majere nde won imiɓe tan hollitoyde metti mum en batte nangugol yogaɓe yontere ƴaɓɓinde ley gallure nde fedde ministre holliti wiide ɓe andana ɗum fey keƴaɗo fedde nde holliti wiide fay goto wala e juuɗe mabɓe
wakkati joni o walde nations unis le leydi meɗen ndi ɓe kolitiɗe ɓe gondi e haldude guɓe murtude gonɗe le saha leydi meɗen ndi kañe e laamu bamako le majjum du faɓe pamto yalla hono ɗiɗo golleji gorri ɓe mbidu ɓe gaɗanno ɓe gatta fuu saabi de lugu gongol fuɗɗi wakkati joni ɓe daro darne mabɓe keɗe kanko noddirteɗe michel sall gado yo goto e jeɗoɓe kabaruji walde ministre mande ko haali do en do focci tan Muhammadu Samaseku
pour l'heure la situation
caggal majugol keñangol wakkati joni o gallura kidal nde ana deƴƴi tafun oɗon andi wiide beten keñan le wayde saria wonde ko majotoɓe naato e ley nokku avioji no ministre jogui ndenago muɗum ɓe gaɗɗi hen bonandaji kewɗi ɓe kuɓɓiri coctel molotof ɗum kake gollirɗe kabaru ndenago ɗi le majjum woni ko ɗiɗo keddike e nayo barmi ka anda ka fuɗɗo jaaɓe ɗe iwri minen e laamu o e kala kinniɓe ɗum ana martodiri kumpa salla faamu ana heeɓo e bonandaji ɗi mi puɗɗi horgol jaati gila keña soni mande amen yiyama hen min darto darɗe amen
responsabilité
wakkati joni o guɓal ngal ɓe noddirta asa wadde ngal ɓe mbi kamɓe koye mabɓe galali e ndeɗo majere ɓe landinaki ndeɗo majere du ɓe mbi yimɓele tan kañen gon ko landinaki oɗo golle fa fewa kañen kollo e metti muɗum e caggal ko yimɓele woɓɓe ɓe nanngano to kidal toko ɓen kañen gaɗi ndeɗo majere keɗe kanko noddirteɗo ambéri aggarisa o yo goto e keƴaɓe guɓal ngal ɓe noddirta asa wadde ngal ko haali dow hen to foccitago Muhammadu Samaseku
ndeɗo majire landinaka fey guɓe ɗe ka andana nde fay hunde won yimɓele immiɓe tan so gaɗi nde ɓe majike batte wonɓe fedde barkan nangui fadde mɓe majayade to fedde barkan woni ɓe jeehi nokku avioji ɗo ministre haybi tawane ɓen andana ɗum ɗo baasi o fuɗɗi wakkati joni o kay gallure nde ana deƴƴi ka fa han won jooɗiɓe ley ɓadale aéroport o to ne ana hayba no fewi kaldal ana hani wadde hakkude guɓɓal sema e pelle barkan e ministre salla golluɓe ɗiɗo golleji ana andite caggal ɗum woni ko en dawrata ko warata ko
sakiraɓe ɗo mbaylini trimijoji mawɗo e hollo amen bemalande ngal mi noddirta phase facebook ngal kanko hoorejo leydi ndi o Ibrahim Boubacar Keita hollitamede keña o yalti le teleŋaji caggal ko yeeso woɗno opéré makko nde to franci to ndeɗo opéré o oppama le leeke le majjunduɓe kolliti wiide fa hande omo to franci to keñen du ko yiyete le télé o koɓe kolliti wiide omo ɓorni ɗum wonon veste ŋaji bulo bulaji omo joɗino dow sesiji ɗiɓe noddirta fote ɗiɗo le majjum kanko hoorejo leydi ndi o waɗi noddago fewde ɓiɓɓe mali ɓe fo barkiniɓe kañe yimɓele gomɓe wollude leydi meɗen ndi wakkati joni o wihi du le balɗe garoje ɗe o wirfitito le leydi mali ndi sekirabon kompetite wide dum woni yimbe le CICR sutonobe le sa haldeedi meden dibe kollitiwde BT Kenya goto e mabbe yoppitaama be do yimbe le ciutaama dum nokku noddite AB Bare idun le laamu Kidal o le majjon kanko Valerie Baw anana o hollitiwde be gikkini gikke lobbo no yimbe le mabbe wobbe be dukkan yoppitrede wakkati jono o wi dum e tawede fu yimbe le gombe e juude be do yimbe le fa hande wala fu ko hebi dum e hollitiwde dubbe yimbe lan telli wattu jono o basi fu wala e muudu en kede ko halido en do faccitaango mumini sendebu.
Mido wawi halande on gollidindo ame goto yoppitama kebe anden du kabaruje de min kebi kolliti basi wala e suuta be keddibe dum miro andi dum suutu gongolo wadama de gollobe ame iwi abe barafa be jaha Kidal gorko jomuto haldi mabbe o landi ben jokkamo sabi de amiri goto ana yidino yidude e mabbe yonden gollobe amen jokkimo gilande min kebe haldude e mabbe min e hore amen kalday e suutu be bedu gike ame ana fa kaldal wada hakkune ame e suutu bebe min kaldi e yibbe kewdi miro mila be ballami fa golle o yafa
kortel fuddi kenya do bomako do no leedi ndi haani tebiraade sariyaaji nations unies wattu jono kandi habude yurku yurku leede elede le majjum madi waran hollita wakkati jono dati di nangi fa yotto tiidalaaji di hebi habude yurku yurku leede elede be kolliti wi dido gulle jar kani jokkitede balde joyle nokku meedo kede kanko noddite Jennifer Marie Severi o ko haali do hen do faccitango Muhammadu Samasiku
chaque état parti qui est donc
kala leedi sinindo talkurdu jabbi horgol mo leede didi jeebe feddande ngadata do mako sifa hononi dadondiral hakkunde leydi Afghanistan e leydi Niger ngoni korobe leydi Mali borgongol ana tongi dow tobbe debbe subi le talkul karol gal wakati joni o tobbere dido bo e tobbere tato bo min gondi gollirde dewtere fawnetene de latto sifa mu fedde oni yamirta gollire kabaru sariyaaji di fuf facintinta le hen dunke en ande sariyaaji di dun hakkilaji mun bamete sala iri mbawa gollede le leydi Mali
l'application de la convention au Mali
walde hum ni ne kabaru yimbe le fiobe balon le leedi meden di kanye orange mali wakkati jono be gonde okkindirde juude hollitaawede kenya be balliri dum wonono gube sappo e jago gonde le gube noga piyoje ligue en do bomako do be do ballirama ko yaata millionji sappo cefa kanye mayo ngaji ko be kani bornade be kollitiwde wakkati jono gube nay dum woni ittaade le so ngatta hakkun mabbe su kibbinibe gube noga de be ngarata wallede o do balligu kede kanko noddete do Boubacar Baba Jarao ko hali do hen do faccitango Ousmane Niali Boudi
orange mali ya décidé
Orange Mali bami anniye wallirde millionji nogay sefa kala gubal gudungal yeso kaliso feccerde didi feccer arandere de dum woni millionji sappo kokkere fuddode hitande feccer didi berde de dum woni millionji sappo didi be di kokkete hakkunde hitande millionji sappo kandi hokkide arande di min gondi hokkude joni kanye mayo ngaji kabaru ko gube nay dun de dum fuddinden tay orange danni kabaruji mun kabaru kalisi ka gouvernement daranede wallude daranibe kabaru balom mali fa gube nay arande je den dokke o kalisi ko men domi joni gobe ma hokko kalisi o tan ha golle
generation de coût additionnel
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabe jurnede jere yelo unne les réseaux ngaji di wattu jone programme do kay do nokku no dirtel ala hina idum leyi commune mo no dirta sero jamo be kolliti do kar jono be kebi to bundu mawdu asobe ndudo bundu do on ONG mo no dirta brigade commune do kabaru diam tini dam le kreduji di le majjudu do wada sabab wakkan jono so yimbe lo gombe nokku no dirtel ala hina wobe keba ton diam tini dam gal musaddaji ko wattale o do gollan yafa emilioji jeegom cefa ten gardan faado kuccala do be darni ton botu won Kenya o do botu du timmi ton wakkati jono ko ni faana mudu faabe ya yalla honoro beele be kani famini rede fa kani en du keba no pewniro projet ngaw e mudu en no kani hebirde ton yirwere de majju ngabbe sababu o do golle dum won walde humini hono kabaru ekkintinde golleji leedi medendi garanti minirem faato sigaso do kollitiwde kawrital waddi ton ko jowi ngal wattu joni o do haggitere laamu ngal do kawrital lanni be ngal dono walde belgique kuminide kabaru yirwere be kollitiwde kuma naw ngabe mawbe kanye famarbe iwri le laamu kuli koro sikaso segu kanye e mopti sekirabe sembe kabaru di dum jogini on do bette hande de hollitinde wiide wattu joni o jam e deber watti le ngalure Kidal de fu e mangal mudum caggal ko majande wadno ton le alternate de non de ko micitede wiide yibel dido keddikini hen nayon du barmi le hen dido kabaru di ministre holli tiwdi do gonga jati wakkati jono don kambe le yimbe le ministre mabbe be bi honjugul an wonde wadede le hen faabe paama yalla hono dido bonandaji ngadiri be bidu be ngadano be ngatta fufabe daro darne mabbe yimbe le CICR tutunobe le sa haldeedi meden dille yon tadde non de goto e mabbe yoppitaama wattu joni o le majjudu won hejaabe CICR gombe do bomako do be kulli tiwdi wobbe be do an telli basif wala e mudde be ngadano be ngatta fu yalla be an joppite kawrital fuddi kenyan do bomoko don jowi gal do tabade sariyaaji kandi habude e yurku yurku lede ele de don sariyaaji nations ni de majjum mari wala hollita dati dinangili hen fa yotto ti alaaji di hebi habude yurku yurku lede element de secret di wonno sembe kabaru di min jogino do do bete hande di kafa hande kedde hedade honno andir do no do e seeda yowtere meden de ana wodi.